swear to God, I love you, Mama. Uganda, I love you, my motherland. I'm a young Jamaican in this sweet land. Boya gala kumele, akalo wome wa kumwenge bigele. Songo buzanyo neka kebe, toma funtu la makina nzenti abule.
Chiri Uganda, chinyuma. Echiri Uganda, chinyuma. Chiri Uganda, chinyuma. Echiri Uganda, chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Ntisa, o Uganda, you are better. Mekuwa kulia fudia suita. Kukuve Kampala mpaka Masaka. Mbalala, eto kelimpomela. Nenya mama wondege. Wabala wakula girl represente. I love you, mama. And I'm gonna fold you, mama.
Nini Uganda yangu nijipenda. Sifayo ya densu lange kukadea. Eno Uganda yange, nevyeli vyange. Inajikwata kwenze mukuwa kasari.
Uja, Uganda enyuma nino kusanyuka. Nino kuwinu chemisto, nino kujisika. Chinyuma, kuwanga tuliva kozi, atenga tuliva gezi.
Jomix from
Bigoi. When kulidera walinzi kawano. Nebienja galera vinsanga wano. Kuwanga ye mama, ye tata, ye mwana. Makura gange bibara buri mwaka. Najipenda zuri sana. Enchamura buriro na difa.
Baba kuma pesa.
Chinyuma, echiri ya Uganda chinyuma.
Chiri Uganda
chinyuma. Chiri Uganda chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Edukan Ragata one time, two time again. Welcome to Uganda, one Africa. Uganda, one love, a freedom and peace. No discrimination, no, 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 no. Me a extend my love to you. Listen, me a extend my love
excess
to
kutuku.
You
Kuba, Minya, Nsabula, Siyunka. Unde kuzange, kulinde mu Uganda. Agenyebo nkubamba, kukwata ni kusamba. Ino vye kugamba, mukwano sikulimba.
Ino yeyuma, jenja gala jenzila. Sente twafu na twa hiriba twa kulila kuchirima. Kusanyo kakulia kunyo, engelo wetu soma.
Oh na 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 na.
Tindi kuba sakuruga mu Uganda. Ahakuba ni yowitu. Uganda ni shemeza. It's the part of Africa.
Oh. Uchitanga Uganda, chitariko X-Page. Uchibela chakunga, tachina genda mufiruji. Tulipati, bulitege na jeli kufurashi.
Uchisanga mu Uganda, jechisibuka. Abali beba kakatino basisimuka. Bali bali makatino kwe kukungula. Bike selebu majiki chisabaka.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga. Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga.
Chinyuma.
Chiri Uga, Uga.